Tetansene chibina chwe fuzi UPC chanilize nsala kote taputa semateko kusaza amwe teke li kugira abantu koze sovyo mutimba gano ya Computer Misuse Act nkumibili avili mwebili teka ino ya ilia yetu mbaka achikira masekatu za Kampala Muhammad Nsereko era nilisiwa parliament mwaka nkumibili avili mwebili nga Nsereka ya gala abantu avila bakozesezo vyo mutimba gano kanga vula mumbele yokusibwa obo kutanzi wensimbi okusizira kumusango yoyo gwabera koze chino cha waliriza balanizibede mbele obuntu amu ni banda mateka kosa ni banda mauli okudukira mu kkooti eno kuwa kanyeteka lino nga bagamba nti lyali lijuddemu obuwayiro obutatane dembe lyobuntu n'abantu okweyogerera kati olunaku lweggulo kkooti yawadde ensala yaayo netegeeza ng'etteeka lino bwe lyayisibwa mu bukyamu era neeragira lisazibwemu mu bwangu kati era akulira ebyamawuli mu kibiina ki UPC Muzei Faiza anirize kya kkooti okusaza mweteeka lino nga agamba nti lino libadde likozesebwa nga kyakulwanyisa kukosa bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluwakanya gavumenti ono era asabye n'abantu bonna abaali basibwa olw'etteeka lino okuyimbulwa bunnambiro baliirirwe n'okuliirirwa ebbanga lye bamaze mu nkomyo.
So ng'ekibiina tulyanyiriza at least ligenda okubeera nga lipromoting enkola ya ssemateeka, enkola ey'okolera ebintu wansi w'amateeka n'enkola ekkiriza democratic space okubeera nti nakulankulana mu ggwanga ate si kubeera nti no bamuusa bamukakanya wansi. So tusaba nno buli kitukola tukolera mu mateeka ate tulime kukolesa gano amateeka gano okubeera nti no tuyiga bannaffe. So UPC twagala okuyozaayoza kkooti olw'okubeera nti nasobodde okuyisa lino etteeka era tusaba buli bwe kikwatako tusaba gavumenti tusaba attorney general oba okukolesa emitongole ya gavumenti byonna byonna nti biwe ensala eno ekitiibwa.